Chino. Just Bob. Balooza. Rukutu unaluka maji unakanyaga tope yeshedede yeshedede inawekwa singeli unacheza yope mrekendenge shengendenge unashila wewe unashila wewe ndugu yangu unashila wewe unashila wewe unashila wewe unashila wewe ndugu yangu unashila wewe same time.